Luka 6.
Patsikulina la sabata, Yesu ankadutsa minda ya tirigu. Ophunzira ake ankatholako ngala za tirigu, namazifikisa ndi manja nkumadya. Apo afarisi ena adafunsa kuti,
"Hey, bwanji mukuchita zimene siziloledwa patsiku la sabata?"
Yesu adati,
"Kani simuda werenge zimene adachita David, pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala. Soja adalowa mnyumba ya Mulungu, ndatenga bulede woperekedwa kwa Mulungu, nadya, nkupatsa kwa anzake aja. Chonsecho nkosololedwa kuti bulede amene wina aliyense kumudya kupatula ansembe okha."
Tsono Yesu popitiliza adawawuza kuti,
"Mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata."
Pa tsiku lina la sabata, Yesu adalowa mnyumba ya mapemphero kumaphunzitsa. Mmenemo munali munthu wina wopuwala dzanja la manja. Aphunzitsi amalamulo ndi afarisi ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankamuyang'anitsitsa kuti aone ngati achilitse munthu pa tsiku la sabata. Koma Yesu adadziwa maganizo awo. Tsono adalamula munthu wopuwala dzanja uja kuti,
"Tabwera, udzayime kutsogolo kuno."
Iye adanyamuka nakaima kutsogoloko. Pamenepo Yesu adauza anthu aja kuti,
"Ndakufusani, kodi malamulo amalola chiti pa tsiku la sabata? Kuchitira munthu zabwino kapena kumchita zoyipa? Kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga?"
Adawayang'ana onsewo, kenaka adalamula munthu uja kuti,
"Tambalitsa dzanja lako."
Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Koma akulu-akulu aja adakwiya kwambiri, nayamba kukambirana zoti achite naye Yesu. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake, nasankhapo 12, adawacha atumwi. Anthu ake anali awa: Simon, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi mbale wake Andrea, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wa nchipani cha ndale cha Azelote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Yesu adatsika phiri pamodzi ndi ophunzira ake, nayima pachidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake ndi anthu ena ambirimbiri ochokera kudera lonse la Yudeya ndi ku Yerusalemu, ndi kumbali ya kunyanja ku Tiro ndi ku Sidon. Iwo adabwera kudzamva mawu ake, ndiponso kuti iye awachiritse. Anthu amene ankasautsidwa ndi mizimu yoyipa, amene onso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumkhudza, chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onse. Yesu adayang'ana ophunzira ake nawawuza kuti,
"Ndine wodala ino osaukanu, ufumu wa Mulungu ndi wanu. Ndine wodala ino amene mukufa njala tsopano, chifukwa mudzakhuta. Ndine wodala ino amene mukulira tsopano, chifukwa mudzakondwa. Ndine wodala anthu akamadana nanu, akamakusalani ndi kuchitani chipongwe, ndipo akamepitsa dzina lanu chifukwa cha ine mwana wa munthu. Nthawi imeneyo sangalalani ndi kuvina ndi chimwemwe, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi zomwenso makolo awo ankawachita aneneli kale. Koma ndino atsoka anthu achumanu, chifukwa mwalandiriratu zokusangalatsani. Ndino atsoka amene mukukhuta tsopanonu, chifukwa mudzamva njala. Ndino atsoka amene mukukondwa tsopanonu, chifukwa mudzamva chisoni ndiponso mudzalira. Ndino atsoka anthu onse akamakuyamikani, paja makolo awo ankachitira aneneli onama akale zomwezi. Koma ino amene mukumva mawu anga, ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu, muziwachitira zabwino amene amadana nanu. Muziwafunira madalitso amene amakutembererani. Muziwapempherera amene amakuvutitsani. Ngati munthu akumenya patsaya, upereke linalonso. Ndipo munthu akakulanda mwinjiro wako, umlole atenge ndi mkanjo omwe. Munthu akakupempha kanthu, udzimpatse. Ndipo munthu akatenga zinthu zako, usamlamule kuti abweze. Zoma mufuna kuti anthu akuchitireni, inuyo mwachitire zomwezo. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachoti ungakhale anthu ochimwa amakondanso amene amawakonda. Ngati muchitira zabwino okhawo amene amakuchitirani zabwino, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachoti ungakhale anthu ochimwa amachita chimodzimodzi. Ndipo ngati mukongoza okhawo amene mukudziwa kuti adzakubwezerani, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachoti ungakhale anthu ochimwa amakongoza anzawo ochimwa kuti akalandirenso momwemo. Iyayi, inu muzikonda adani anu, muzichita zabwino, ndipo muzikongoza osayembekeza kulandirapo kanthu. Mukatero mudzalandira mphotho yayikulu, ndiye kuti mudzakhala ana a Mulungu wopambana zonse. Pachatu Iye amachitira zabwino anthu osayamika ndi oyipa omwe. Monga Atate anu akumwamba ali achifundo, inunso mukhale achifundo. Musamaweruze anthu ena kuti ngolakwa, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamayimba ena mlandu, ndipo Mulungu sadzakuyimbani mlandu. Muzikhulukira ena, ndipo Mulungu adzakukhulukirani. Muzipereka maolo amanja, ndipo Mulungu adzakuchitani momwemo. Adzakupatsirani mtumbo mwanu muyeso wabwino, wotsendereka, wokuchumuka ndi wosefukira. Chifukwa muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inu.
Yesu adawapheranso fanizo adati,
kodi wakhungu mkutsogolera wakhungu mzake? Nanga onse awiri sadzagwa mdzenje kodi? Wophunzira saposa mphunzitsi wake, koma aliyense pamene watsiriza maphunziro ake adzafanafana ndi mphunzitsi wake. Umaoneranji kachitsotso kamene kali mʼmasomo a mzako, koma osaganizako zachimtengo chimene chili mʼmasomo ako momwe? Ungamuze banji mʼbale wako kuti, mʼbale wanga, taima ntakuchotsa kachitsotso kali mʼmasomo akoka, pamene iweyo sukuchiona chimtengo chimene chili mʼmasomo ako momwe? Iwe wachipha maso, yamba wachotsa chimtengo mʼmasomo ako, pamenepo ndiye udzatha kupenya bwino nkukachotsa kachitsotso kamene kali mʼmasomo a mʼbale wako. Mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kamenanso mtengo woyipa kubala zipatso zabwino. Mtengo uliwonse umadziwika ndi zipatso zake. Sachola nkhuyu paminga, kamenanso mphesa pa mtula. Munthu wabwino amatulutsa zabwino mchuma chabwino cha mumtima mwake, nayenso munthu woyipa amatulutsa zoyipa mchuma choyipa cha mumtima mwake. Pachoti pakamwa pamalankhula zimene zadzaza mumtima. Bwanji mumangoti, Ambuye, Ambuye, koma chonsecho simuchita zimene ndinimanena? Munthu aliyense wodza kwa ine namva mawu anga kumagwiritsa ntchito ndi kuwuzana amene amafanafana naye. Amafanafana ndi munthu womanga nyumba amene adakumba mozama nayika maziko pa thanthwe. Tsono chigumula chidafika, madzi ake adagunda nyumbayo, koma sadayigwedeze chifukwa adayimanga bwino. Koma munthu wongomva mawu anga osawagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu amene adamanga nyumba pamwamba pa nthaka osakomba maziko. Pamene madzi achigumula adagunda nyumbayo, pompo idagwa, ndipo kuwonongeka kwake kunali kotheratu.